sitaki. Tell me now baby, tell me now baby, nijue yao. Kunitesa moyo haipendezi, yeah. Mwesha jenga choyo ngumu zaita nazi. Rudi baby, nipoze moyo. My beautiful, beautiful, I'm sorry mama. So kivo, so hivyo, jonioni na lalama, yeah. Nime miss zile wa. Where are you now, now, now? Basi rudi fadhi yangu, awa baby. Upweki unatesa vibaya, maumivu zaidi ya fire. Baby, rudi baby. Baby, baby, I need you and I love you. Lady, lady, I miss you and I want you. I'm alone. Sinara, narandara. Ivi ni nani anibembeleze, aniguze. Zileha, zileha, uko wapi unidekeze. Sikwa giza, ila nyota taona. Vipi au kipofu bila fimbo aniacho wapi? Gafra gafra tani huwa mgonjwa bipi, zigo mzito kwa mathirika wa HIV. Nione huruma, I love you.
Wow, wow, wow.
Siku silali mwenzako, msongo wa mawazo juu yako. Picha zako zantoa machozi, harufu wa perfume kisinalia. Facebook tola share kwa mapenzi, nikitumia na unia. Why you baby, you let me down baby, hake inali. Vibaya, vibaya, baby come back to me, yeah.
Wow, wow, wow.
Got 3D, the sound you're running. Mosa, how bad, how bad.